Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya Mwenda Nyong'o ayaa sheegay in aabbaha mid ka mid ah raggii geystay weerarkii jaamacadda Garissa uu horey laamaha ammaanka ugu soo wargeliyey inuu leeyahay wiilkiisa. Aabbaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo in wiilkiisa uu tagay dhanka Soomaaliya. Dhinaca kale, dadka Kenyaanka oo maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciidooda ee loo yaqaana Easter ayaa sheegay in munaasabaddan ay u hibeeyeen dadkii lagu xasuuqay jaamacadda Garissa Khamiistii lasoo dhaafay, iyadoo goobaha ay xafladahaasi ka dhacayaana ammaankooda si weyn loo adkeeyey. Dadkaas oo baroordiiq iyo duco wada ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan: dhinaca kale, madaxa amniga ayaa difaacay hanaanka laamaha ammaanku ay uga jawaab bixiyeen weerarkii ka dhacay jaamacadda Garissa oo ay ku dhinteen 148 qof oo u badnaa arday. Wakaaladda wararka ee French News Agency ayaa sheegtay in laamaha ammaanka ay ku qaadatay inay goobta uu weerarku ka dhacay ku soo gaaraan ugu yaraan 7 saacadood, kuwaasoo ka soo duulay magaalada Nairobi xilli ay saacado dhowra raggii weerarka geysta uu dagaal dhex maray ciidanka gaarka ilaaliya dhismayaasha. Sidoo kale, suxufiyiin ka soo ama baxay ama ka soo safray masaafo dhan 365 kilomitir ayaa goobta ka hor yimid ciidanka sida gaarka u tababaran. Dhowr ka mid a wargeysyada ka soo baxa dalka Kenya ayaa maanta axada si weyn laamaha ammaanka ugu dhaleeceeyey hanaankii ay uga jawaab bixiyeen weerarkii ka dhacay magaalada Garissa Khamiistii lasoo dhaafay. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shacabka Kenyaanka ugu baaqay inay midnimo muujiyaan weerarkii Al-Shabaab kadib. Madaxweyne Uhuru oo shacabka kala hadlay telefishinka ayaa sheegay in 3 maalmood oo baroordiiq loo samayn doono dadkii lagu laayay weerarkii Garissa ka dhacay, isagoo muwaadiniinta Kenyaanka ana ka codsaday inay ilaaliyaan amniga iyo xasiloonida dalka. Madaxweyne Uhuru ayaa sheegay in diinta Islaamku ay tahay mid ku dhisan nabad iyo dulqaad, isagoo sheegay in xukuumaddiisu ay tallaabo adag ka qaadi doonto ururada argagixisada oo ku jira ururka Al-Shabaab oo Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay magaalada Garissa weerarka geysatay. Awood buuxda oo sharciga ku dhisan ayaa keeni doonta in dulqaad xoogan lagu wajaho dhacdooyinka waaweyn ee sidoo kale horay dalku u soo maray sannadihii hore. Dowladda Kenya ayaa balmarin ka badan $200,000 Mareykanka siin doonta qofkii keena xog ama tilmaama meesha uu joogo mid ka mid ah dadkii ka dambeeyey weeraradii ka dhacay dalka Kenya ee ka tirsan ururka Al-Shabaab.